Zaya tukola wanti baka basajja botukumbulotyo oli wangeri kyataisa balungi n'abesimbo n'obafajiyotyo nababooleka wab'emitwe emiyaye oli wangeri kyatamanye batefu onkutulidde n'ejjitansula nkuyimba omaani n'ogira okubulwa wosula oli mubbi nnyo mundeke mmulangire bwate tunayogera ng'abali obukoddomi n'owulira enduulu n'emiranga maama n'abagagga abasikambula mu mapenzi laba obwamulekwa bwefuza obuganda batima olutulesa amabuji ne lufaakuuza n'abali ebuziizi lulindiggula n'abali mu bireeyo lwanda sirulya n'abava e bulaaya omutemu awenja ne munda z'abakyala n'akunyuulayo n'obutonda maama atetakuba miisi n'obujja bugaya nkugambye luzibu tulya nalweka n'embife wasanyukirwa luyeyoshema luli mu nguuli gye twekesserereyo kale luzibu olwetibatamidde kitalo nnyo kitalo kitalo baana batu kitalo nnyo kitalo kitalo nnyo kitalo baana batu kitalo 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 nnyo kitalo baana batu kitalo. Tegete sebo walumbe zeru ntono zangatali musajja watali na jitawa jola zaba imbi boso mbobuli zetali siteji abaregi na wabosa nova na wakadongo kamo noto gatikotio sebo jotu tuwala tetuli utulo ema gombe wale etavaka runji na vonave ya tuwala mpawalita bali mbibululu etavadobozi eyo mzikize watalitawaza nange Paulo jendage waleyo mutambiro lyeye wabunyetisa era ye wabulira n'owomulungi kyova ndaba nkuba nkitanga yala na byonna byenkola tebimpa maanyi banange saawayo mumerika ebibuuzo ate ne byanukulwa bitengeri entamivu kyekitawaŋŋanya nange yali amabanja ebiri njogerwako awatali kuwona bwentyo ne neewunika ne mbanga omukyawe ani alinjulira ndiba nzimbi o kitalo nnyo kitalo yaye yaye kitalo nnyo kitalo baana battu kitalo kitalo nnyo kitalo yaye yaye kitalo kitalo nnyo kitalo baana battu kitalo kitalo nnyo kitalo yaye yaye kitalo kitalo nnyo kitalo baana battu kitalo. Kalira lubukulire ngomo ab'emibiri egyeyiwayi waabo sebo bonna terubatiisa maaso lubawere ba pulesha n'alusoyo ne basindogoma n'olutya lusajja ne luyingirira n'amaka amalungi ne luleka ebifulukwa ndifandulojja eye wajjanjabirwe n'ensi yafadda balala lubazingirako wakeeyo batima olutonyaza mu baana nofuuka ensenyinya lwabwotyo leero nofango weddemu omuwendo kugatta n'obulumi obw'ekika ekibofu lugabana emitima egy'ekinyanya mwattu bantu bannaffe betunyumya nabaabo olina kusanjaga awatali kutyanamu n'atakubya ngeri kijoleka mu mawujje oluusi omuntu ng'oyo abeera n'ababeeka gw'aba boone babanga abatali baana abagumba b'emitwe abo bantamanze abatusuza twazira na miranga Zalo nyo chitaro ya
ya
Zalo nyo chitaro wana batu
Chitaro
Chitaro kitaro yo Chitaro bana batu Afazali singa bazawa bada Ne batubulira bwefanane waliyo Abalenza balya bebitibwa Bonalo abayuza masuti Lulo ne mubyana byabagaga Lukonjo balango lusobunga Rwanda sirulya namanya oluzungu Luliko musomi na mukafiri Ee nyanja lwajimala mu obukeje Naya tenza wera mukulivi oh kitaro nyo kitaro ya ya
kitaro
nyo kitaro bana batu
kitaro
nyo kitaro ya ya
kitaro
nyo kitaro bana batu kitaro Mbaliao, baka wanene nze mutio kubasa Choka walozo kufanga wenyaze nyaze Kufa weliteka noyo yechi kutuko Mpao nasobola kwa ula mfae Wabula tuwe kangaru mazo kutuka Mbulia unengiri ya neweba ya chikanga wawa Mpao musambu kuchiteka mama Nyazala wange yesinga msonyiwa Anzali romu kumakumurungi Owange mpuru guri nyuenda wekwe Aba oza chichaku nyuengerie yu Kati orumyo petero linza tali motoka Uba mumotoka mbe baba yuwe mburi Zesi uwanga kukufa kunde kwa oneda Oya nenyi nyarango vange uweka Mwenge kwe kutuka baferi kutuko Oba kwe kutiri mbulo bufa kumaberi Yegu atanyo olifoti ankubuza Nekano bajeva kubo kuhundu Olioko manyebo tutute mkirasi Tizizi nozafuka mikobuko Ene nso kujamo kaneta itesala Zendeka nemi maruli nzikata miti Nunoruli ya nobu kazo buta na bamaso Bama lako telwe ganya vichafu Chitaro nyo chitaro ya ya ya
Chitaro
Chitaro nyo chitaro wana batu
Chitaro
Chitaro chitaro ya ya ya
Chitaro
Chitaro nyo chitaro wana batu
Chitaro
Chitaro chitaro oyo
Chitaro
Lufumbi ikiriza wakore ntegeka Mweru wasanga muma kubote bada wawe Kumpia rudibiza ya barunji Nebavula nyenya ruli urutianga Laba ina kuwefu za wasajia Kujita makubonga wata ina maso Nulutwe pankite kukugambie Okufurula wa manyuru ganda Evirunji rutu vile sao Na yekare mkama watyo Nilusatulula wa fumba barunji Umagaru wao na selengete waliyo Na osigala Sala kuwa semandu voteo Ofunda no waluri na yato waluno Nero siku labate sovulunji Noraba matembweka itinganao Obukumba no hulu vyo tatiakwe Biedo sivye mayumba kawasanya Luwalampia ni makerele mba kunjufu Iguliru zivali semi tuetwe Chokai muka moi no busungu Tulise sangeli tazi wafi Ya jaulu ya aso ya joli Wewandi wanereza no kumoko Na yafe kaka no tulinga bana Habata manyachari wongusoka Zingalu liangu za ochani vate wate Nange nandi paka siza ningulira Laba yeza alientumbo za barungi Jiringa minyoro javu na mnjoroba Oyo tulabe nkompe mwatu nolirakati Sibu wunabali bantu wa muendo Abembo tezi vole kevi sente Basongo teru haba ganzi keyo Chetuali ya tuandi chizi za chechava Toku singo kuzira gatuti Yeni wena olo memiti okukuka Pao chirichuka koya rapi Basibu tensa siraba rwade Mukama wafaba ngumize vambi Nensa vira nabali kulukusi Tundaba wenchi umule shirunji Urusibira mumbalu nondi fanduloja Tuzibu nyolu kambwe wana batu Urusibira mumbalu nondi fanduloja Tuzibu nyolu kambwe wana batu